Yadevi kwao tebienkana kananga, ne kati mukirize ntwe twendi. Yadevi kwao tebienkana kananga, ne kati mukirize ntwe twendi. Ne wafenu metu wakulemu, diwe wudu jenda gantegera. Baji vantebereza kubate ninyo, niba simba ninduso wa manjiani. Kati awada wakwana mugambe keko, niza kafutu kebike fumuna. Nize simu, omuga vata wanda biocha, ama ni yafaku muganda wange. Mwanyina zina vire ulianga kukumitu, olumbe rupi basulu wa mutwala. Luine noma, yalimu yembe wanyo, neekati olumbe rwa mutwala. Yowe vitu, nebye mili mojafe, joji nyuma, na yavate sivambua. Mumparani, wafumbo mwetereze, konstrisoni, inaya ufumbo wa mwemba teteze.
Ufumbo kumbe walizi, tuliko pata matu wakala nipanga. Contract ya lafu, kase kwa konga kwa kabai. Kuhocha iza, mbosa ininganga kwa soruni.
Constitution yebere muntu tulemo kutamwa abagazi baffe ngo saini ngo ba myaka mwenda nabana babike kigero chawe ebintu bibere mbuwanike tulemo kutamwa abagazi baffe nganawo omukazi osala omuntu tujja kufumbyayo ku mwaka gukwa kasitakugwa kwa musibulenga oddeyo kulujja wetereze kumujja okumanya valiyo yamwe bw'oba ayagala ddamu mutese bw'oba omutamiddo totawaana mugambe nnyina ye yasayinize omukazi atamwaga omwana wange watambule kuba abasi yakyenda balaba kwini watammanyi munda olaba feke ngeripo bakwane yanobe wange eyewuwo cacanca wofu n'ekyana ngate nziyantamadda gwatotiya
obukube bwalizi tuliko kubata matu wagala nebbanga contract ya lafu kase kwakonga kwa kabayi kuhocha iza mbosaininganga kwa soruni.
Ebintu byokuwayira byakomadda abaluno bafumba beerya kumpi obufumbo bwaluno tebuwangala kiva ku bakazi bo banje mu nsi bw'oba okyatendereza yine tutweto ate owaakabina akagefulwajja oluno otunula ebitakutanga nga tonogoyine bbuba lirinya olwo owaakabina akututte mwoyo omulanga ekyaga mugeza weetereze nawe abakukwata ovulo banyeva kalemu awukanya jjambiya nampi wasonga mbeera nga mwetawadda olwolwo omulabo obubakobako n'obutamu wali wa muziba ng'omutamiddwa ebibi bizuuka tukole ebbanga oba mwaka gokka olaba akutuka kigumiikirizeeko okumala okugwa mugambe wamuweewo otajjaggala kuba gye bamuzaala anoonya omundi
obukube bwalizi tuliko kubata matu wagala nebbanga contract ya lafu kase kwakonga kwa kabayi kuhocha iza mbosaininganga kwa soruni.
Obuteta mwabaganzi baffe nga munnaagenda tayina kyatya ebbanga liweddeko lyemwalagana tukole kaadi eziyambayamba oyo abakwana mulage mangu nti ndikuliizi ya myaka mwenda ogira onoonyayo tayina wagwa olwo tujja kukuuma abaganzi baffe ng'etteka lisibya limenye yenna nga kontulakiti emala kuggwako wakwekyangira kumuwa birega ate atayina tumwabulenga abeera akatonyeze wano mu kyenyi olukiyambeko abakwana bonna tindi kufosero siyenda muntu maze ebyange manyisirwa mu bintu ndeka okukwata ebyange byemuyimba mumpa amaanyi mbebaza mu lujjeera nkyayiya abudumula sirya nsindi weebuddu atamanyi ntegeera ayinza essimu ab'olugave mwennabbaayi
obufumbo bube bwalizi tuliko kubata matu wagala nebbanga kaisa, osaini ganga wasuru.